unawona wokendera nikaba star chikuminka gana itano star musavu hash ulonde ku yive star wakozesa MTN momo app enkola no kwa kulizo bikobererwa MTN awalala titukomezekeka
soga one radio tulunga mizibwe chitongole echa Uganda Communications Commission
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo. Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabengo mukazano.
Alright, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo vukaide kwe sente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibini munana ndala star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one radio bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Okawulide, kakano tandika kugami njiga star, bili munana emu, star mkaga hash. Mkadem, njiga star, bili munana emu, star mkaga hash. Baku jake nkumbizo ka, zoza njira. Sente zo ziri wano kameme, guwa manyi, obogu na kuzanya tandikira wo. Abantu wachu sizo bula mbuso kano radio bingo, tandika kati. Nyinzo kumaliza wanungu wangu dakakade. Nyinzo kumaliza wangu de mtuwa makumi atano. Nyinzo kumaliza wangu de mkade bubili. Nyinzo kumaliza wangu de mtuwa la kumi. Nyinzo kumaliza wangu de mtuwa la makumi ya abili. So katitandi kukuzanya, akazanyo kafakabu so kano radio bingo. Tandi kata andisi kati. Njiga sita, bili munana emu, sita mukaga hash. Abaka tuwe katako, zanya buso kano radio bingo. Ani agena kugiana milioni za sente zino zingine kugaba lero kugambye wonne wa munna milioni 5 oyinzo kuba na mukisano wangu la 5 oyinzo kuwangula milioni oyinzo kuwangula mtu wa 30 oyinzo kuwangula mtu wa 10 waregedi sutandi kokuzanya katikati mutandike kuzanya buso ga one radio bingo mubereba wanguzi chindu chitambule bulungi sawa zimika je chikazi bili zikusawa etan. Mahuku video nukati. Jenga simuli. Pulita another line. Another line ya kuzibichi. Ashi. Mpe namba atene mbeda kwa another line. Kati muli kubichi. Hala. Soko sigareko maukutiliza muanema. Narumbi do wano. Ompulita bulungi yao. Hello. Tampulita. Mpulida bulungi yao?
Yes, sir.
Uliutia?
Jendisa.
Jeba leko?
Kaisa, unawe jeba leko?
Vigenda bitia?
Wejita wejito, mami jemba.
Kama katunda acha kumi?
Acha kumi.
Hmm?
Acha kumi.
Ebi ntumulia?
Tutulia, webitu sumbua.
Biba sumbua. Kakati.
Yes, sir.
Ono mazi, omazi na ibanga chiono.
Mazi na jen. Nge miyezi, nge vidya, ye, simu, ya, blakari fiti. So, I want to know that Rose, is she still loves me or no?
Kali sika kula ini. Ah. He wants to know whether she still loves her. Yeah, she still loves him or no. He wants to know whether she still loves him or no. Ah. Hello, Resty. Hello. Hey, Resty, are you here? Mom. You want to call Resty? Hello? Hello, Nyavu? Hello, Nyavu? Hello, Nyavu? Hello, Nyavu? Hello? Huh? Zoku radio wana ulida. Wana abe Kampala balimu ulida. Kamu demu kutula weku. Hiya. Tewewewewewewe. Tachika zili mkaka. Hello? Hello? Je baliku.
Hello. Wanji.
Je bali.
Wanji.
Je baliku.
Wanji.
Je baliku nyabu.
Kale sona sewa.
Bije bitia. Hello. Manna. Oli ku boda obo oli waka.
Wanji.
Oli ku boda. Oli ku mpulira bulungi mama. Yes, how are you doing? Oli yo mukalamu. Wanji? Ni nze rubowa. Anali ku boda. Mama. Hello. Resty. Oli ku boda. Boba network ozira. Ona ali ku boda ona. Network ozira. Hello. Owa, ono namba jompa de aina network ajabira. Azira network a.
Aliku
pichi.
Yes, sir.
Kali sigala kula intu idamu ilida. Osigale kula inyoko. Aba nabe ikabe kalido mkobanichi. Teite abenda ino. Teite aliyo. Atambuze bintu. Aba nabe ikabe kalido. Aba la moji. Basuguli ino. Ino. Abana be kalido mwe bagalanya abana be kalido mwe nja kujja ke wa mwe tunyumye edachika zili mwenda ezivude kusawa etane zo kumachia amanya nchali lubo wa chemba program chi
Omoyo the Sunday Bullet kuchendaka umuza mukaga Busoga One Omoyo gwa Busoga
wasuzo tyo mungi echiro chabade chitya lungi on a rose for my cover to let lungi
baby don't talk
Wesulirenga baby no mfaliso gw'omutindo
atenga muwangazi mugungu mubiri oguluma kuwumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form and see it
Bigida MTN Cola Tunes wangure
Chaka kuzi Cola Tunes
Chakala MTN Cola Tunes Fuke wina ofimbe
Subscribe ku MTN Cola Tunes wangure Si boda boda get fresh vibes
Winning a million for na dimes Savula tune you tell your friends Bigida MTN Cola Tunes wangure
Chaka kuzi Cola Tunes
Chakala MTN Cola Tunes Fuke wina ofimbe
Digida ne MTN Cola Tunes O angulebi labo ntoko Nga boda boda Ne sente kumomo Niga star emu musanvu noti Star emu biri hashi Oteke kaka imba koya gara Obenda mukisana wangura Nga tuli wamu Obu imba wafite bude mesebwa
MTN
Enkola nubuko kulizo bigo berirwa We waraba feri MTN kubira ku noti sato emu biri noti 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 MTN irunga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission
Akada nyuma kasa tokolanga kada nyuma nalina mwegomba kofiga ye
antinga mukaga
abantu be makanga
yes,
makanga mu center ndi kujao nze juma mulokole ndi kujao ne David Rutaro uno
ababulire mulokole nga mukaga tujao then nga musambu
tugenda kubera ku Grand Paz Garden ebugembe
yes
opposite Cathedral
yes tugenda kujao live ona then wetu bawo nga 12
tumaizene Kagumba mchisawe.
Kagumba mchisawe. Concert live in concert.
Biwagidwa Pants Foundation. Echongere chigilze mini mejo mtuwe wachitaka.
Chi. Tibi woma. Mbakumi yenga tujele. Ono na gazize mpaka.
Kala akafoka lunji na kari amu lala yibuweni.
Mamuiga nganenda kuliawo.
Akafoko liko ogera kuba keta Baba Restaurant. Kagani bwa iganga, kuronda baute soka. Nga wakangere iganga, ngove idinda.
Awe isara weri womira. Anti mafumba bulichika chiamiri. Banabe enda pirawo. Oyenda buffet. Kupakinga. Oba kulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womulembe. Ate chindi chena zuide. Niboja no mungagaru awo. Akafoka kuwe sechi tiwa. Buti mabali na nkungana. Birthday parties, baby showers. Mweta nila akafoka no. Karikarana kuonka muiganga. Na akasingo kunila. Ate inga kanina services. Do mulembe. Baku vileku kuzula msambu ina muenda. Ina isatu msambu mnana. Obaku WhatsApp kuzula msambu muenda ndala. Ina isatu msambu. Zula mukaga muenda. Akafuba keta. Bava Restaurant. Kumlanda B. A ganga. Once in basement.
Omuzaide, tebeleza, nguo wangu ile school fees. Owa mwako mulamba, sasula busasule school fees. Ngoko zesa momo, niga star. Chiku minka gana itanu star. China na hash. Olonde ku school pay, sasula school fees. Wega ite kubana mkisa, haba wangu ziba ife. Enko la novu kwa kulizo, bigo beredwa. MTN, awalala, tituko mezekeka.
Utani promotion is back to sako, triple virus at 27 concert.
Wele yo palamba yu na malakuzi.
Sekadenga satu ogwo munana omwana wamwe triple virus rwaweze myaka 2 mu musambu azatu digize mu NV40 look at your hotel iganga
samya kumeni
dombe tudani kida baba etibani chakukwa na memvu oyira na rati myakuwa ibiri bakaziru kuru no bakogera oyibango wakubedde we fete mujetu muwagire ati ye wafe abayimbi banje ne bakomedi alizwamu werekende kugambia egenda kubera ndongo kunongo ruima na komedi ngokuingira mitwara ibiri emeze mitwara asatu Mituara atano Panange bigenda kunyuma Kuti Meta fena tuweyo Saturday asatu August When we fought look at the hotel Iganga Triple virus at 27 concert Kabata ire mwesente
Chenda Katoneza mukaga Busoga 1 FM Umoyo gwa busoga
Amauli lagasano sokuwa mu MTN Yogera Ero yogere Kubei dondolo Gulabando yesingayo Okuwa ku agent wa MTN Akuli okumbi Obani gawa Star Ndala Not not star Iwini ndala hash
Okufure dachika chinane Ndo kuogere lako MBZ dano
No kuwelezo uwa kaputano Ula ambilida Kunusulu kumilu wonka Ukumalesa wabina ina Na ambilida MTN awala tutule mesewa Enkola nobu kwa kulizo Oino bijira MTN runga mizwa Naba Uganda Communications Commission
Olim program Omoyo, the Sunday Bullet. I won't know it to program Omoyo, the Sunday Bullet. What we immediately do it to tulim program Omoyo, the Sunday Bullet. What do I have? Ogea no bia no musajja no manyira manyira no loza anti wefa boja enza musajja yantama eranza basajja ba kuchiawa ngotandika mwamiruwa anti omukazi sajja yandika na abana obana babiri era omusajja ebyo munyumya ibi bamandazi mandazi bya mwembirekera awo buli wamuona waliwe ebizibu oli yayimba anti ogoba simanyi okola ki omukyawa lwa kubaza ddebweru kyokka gy'olaga ayina bana buli omu ne taata kati mwebeeririmu abawala mmwe mwebeeririmu abasajja ennaku zino babbeeyi ennaku zino n'abakazi bateeka mu basajja baabwe bwewona oddaawo olowooze kati ebintu byangu abasajja babbula ate babbeeyi ate abasajja bategeera batono oba mukategedde abasajja abategeere nnyo byala ava ebyo batono kati goyinza okwepankapanka awepankapanka omusajja akwagala akuyisa bulungi olowooza oli wakabi tampa budde takuwa budde kale ojja kuva kwatakuwa budde ofuna oli nga ayenda okufaako obufi buli wala basikati kati ate otandika okujulira oli gwe wali okabira ku bizibu ng'akubeererawo musajja abeera bizi abakazi abamu babaaki omusajja ayo bwabeera bizi tampa budde baba bizi banoonya ssente kasita obudde bw'omulabamu bwebwo bw'obuba naye kituufu kasaakomawo ewaka tampa budde nze bakazi bannange babaleetera ebintu ku mulimu gundi kula tampa budde mwayiga ebiboziboozi ebyekisirusiru ebyo kale genda okumaliriza bw'oti ng'ogwa kwoli ng'ayenda olaba kati awo ojja kakasa abasajja abategeera ebintu bino batono byalaavu oddaawo munnange beera n'oyo kasa takuba takuba takuvuma kati beera kwoyo sajja ennaku zino babuukabuuka dda owaayi sebo
wange sebo
kamwire muku kumemale mukubire bana bwenkuba olusoga luno amakuuli mugume nze lubowa wammwe nange njaga kati kuyigira ddala lusoga nduyige lubenga ndumanyi kambonoono kati olaba nga nkuba amakuuli toseka nnyo egaabugae kasita atandise okuyiga ayigamu ku mukoddumi waffe naye ono ye yanaakwata ono tatusuze wanuunu baali mbisi ono naye kati ayinza okumaliriza nga agigyeeko manyi bazibu yeevuze tuli ku resite wetukubira resite netiwaaka ebaire
kiyeekomulira
buti awo ndi kuwulira mukuuku ku booda oviireku
ani ku booda
ndi kuwulira oti oli ku booda oli kuki aye netiwaaka yo nga mbi obeera mu kyalo kyeyo resite ekitaliimu netiwaaka ninze luba wa kyemba netiwaaka resite alo tetuusule wano alo netiwaaka yebaire kiristi wangi netiwaaka ebulabira muli waye eyo netiwaaka gyebulabula netiwaaka ebula gwowaayo ampadde enamba ono omukazi abeerawo eyo netiwaaka gyebula ate naawe wuuyo otambula wakati ozungaolagawa adage Museveni achatu kule embera nyoba nangi. Kati wabagu unji utambula. Wabagati gotambula ugeenda wa jibana kuchai la boda nekubane hivigu. Ulida. Wabagati agenda wa. Uyo. Dragi chini mu Uganda mun. Oi. Mukuru. Kati ozungi de weyo jojojo zungira. Buti ati kati abayi dinda tebali kuulira. Oli ebintu biri bubu. Tiri bitegira. Oli mu kibali. Andi sigala au, buti ye medida awoli. Hehehehe. Ewa nanga masajia wana wawuliza Sunday Bullet. Yee, wana mwe. Nwachi mungkole bintu evyo. Aha. Masajia ya Sunday nanga ka program kaka kusanda. Wakanyumira. Uliotia mkwano guange, bane nabeta Samu, uliotia. Nabeta Samu, umanyu saji wabambi anjagala nyo Samu, nabeta. Aba manyu Samu, nabeta mkubile koo. Mugairu wa chemba kula msiza kwenye Piero yue gamba chi. Ha! Abana matambuze chindu cha muhozi banangi. Eee! Welcome. Samu nabeto uliuti ya coordinator. Kandabona. Katinu banu nina bava ako banu. Ha! Ah. Kubanga sija kubira kusitza dachika zino zonna. Bye. Mukuru!
Kisabu.
Wakobye nti bakublockinga?
Ya nda mblaka kali sidi.
Kali sigala kulaini mwire mukuku.
Sir.
Nkuwa maido tienda. Nende ekirisa. Nkuwa mboli. Nkuwa oyono mutabani wange mwento nindo asiya luyimba. Original template kubwa chimba the Sunday Bullet omoyo. Na yaga davantu webu gembe Sunday Bullet mujimanyi.
Bako yendi kuya.
Gundi. Owai.
Kwanji sabu.
Yo gira mpola. Uli kure diyo.
Yes sabu.
Sigara kure. Na kwa gara nyu. Adida. Shamula vugambotia ne emusio mudinka. Gata kone chali wange JB Busoga 1. Waliwo mkozi wa radio wampadde namba ye wano mukubire.
The number you have dialed will be reached at the moment. Please try again later.
Wange. Kati namba enamba nunga teriko. Gwe tebakugobye gwe. Towedde gwe. Denda banga gwa wedde kanjide muko wano. Ainzi okuba agenzi wa musajja mulala. Nange nyumiru ebintu bino bannange. Neke bali nchawa. Abiri musatu ezise kusawe tano. Aba kalido country resort hotel mugamba mutiye kalidawo aba nabika muli mutya. Banabe kalidawo mbagala nnyo. Ngenda kujie kalidawo, chigendo kutokote kalidawo. Ono ulida. Chigendo kutokota. Waluo mufere gwengendo kujiawo, mbedala tumufurumye kalideyo, yukakasendi ya furumyemu. Abantu be kalidawo, afeze nyo kumale banga. Nja kujie ye kalideyo, jebu jiawo. Kati gwe, ontako. Go why? Muko?
Wangisamu.
No mukazi ono atakwa atakati simu kati wadde evuga najijjako soko sigale kulaini ojiulira weyo gendo kuvuga ojiulira aha yuvuze nze ne muri mugwange gwe guno kubira bantu masimu bano abagala na buli sandi ah nakubulirira bantu ah kadi mwebachaye bino twabiita mudda. Sango msajia inanga yezi nzenga liimbo. Oga wanayo ni yezi nzenga umulambo mulimbo chichi. Ngaba mchawa, chawa, daka, maziga. Uganti, oh, kaba. Nafitwa kaba kwa wetu chiyo. Era, omukazi mbali deko sente zange. Era, abakazi ngabaga twazi batuma. Ile bakazi mwe banange. Mutudamu ebigambo. Twazi nakuzikutuma. Uganti, ano ba mugobyedda. Baba akugobyedda. Funo omukazi ajja mu nsawo yo. Nimabulide. Funa mukazi ajja mu nsawo yo. Bwono damu ebye kisirusiru buli omu ng'omubuukira onoowulira. Ngenda mmuvaako kubanga nkubye nnyo amasimu. Di ulira. Kaimba, wala wimba boi no kuuliza ku Sunday. Ta ta. I'll spend my time Aye na abe budondo muli kumpulira. Abe budondo buyala bali kumpulira. Ono mukazi takwata masimu. Kanda be. Nyabu. Christy. Allo, baba. Mpulirango msaji. Allo.
Allo.
Muna, mpa ku Christy oyo. Mbuti ni wani yeye, ageme isimu ya Christy.
Iwa mundo kugeme isimu liyo munte, laba nesu ongalu waki. Allo.
Siwe denzi.
Wanjisebo.
Niwe buti ayenda resti.
Resti ye mkwano kwangira mkazi wange. Ani ono.
Nje sinze nje rubowa bampade bwi namba. Wange seba mpade namba. Seba mpade namba. Avuddeko bombi bavuddeko omulundi gumu ne wachi ntawana nabano nze nababwadde nabasabye namba kanku ade nokola na age neyogeza ngolwano bako neyogeza ngolwano bako tagenda jikwa areno yampadde namba ne kati aganya okwata owangi
Wanjisebo.
Omusajja omuwulidde.
Wanjisebo.
Buti oyo nani ye?
Amukazi atere kumutegeera bo.
Omukazi ono aboneka alina omusajja owundi.
Ayinza okuba alina leka tumuleke nga waali mwaliwo.
So kamuddemu kakasemba kamuddemu sijjako nange roosi. Waakiri n'amugamba ye ekigambo omusajja wanagikwata. Twakoowa. Bambi musajja twalinza okubataddemu obusente bwe ng'amanyi baamu bulookinga naye baba batapoowa. Blocked. Mission blocked. Agiggyeeko. 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 Agiggyeeko nange. Agamba atya mchala swabulu. Muzei, boss.
Wanjisebo.
Ajito ireku.
Tumuleke, mami bo. Tumuleke.
Tumuleke. Ogumie.
Ogumie.
Kari, kasito ogumie. Zikasito ngamba anti ogumie. Ebyo. Ebyo bienjagara. Zikasito ngamba anti ogumie. Ebyo bienjagara ebyo. Ebyo. Kati, chemuke ndo kukola. Kupa nchi haku bidaba abanje. Mutekede. kati kye mugenda okukola mumpulirizeeko bulungi kye mugenda okukola mugenda kuba essimu muteese ku miramu egyo kati nziremu ate nkubira abaala obudde tukyabuyina ziremu okubira abaala naye nga zannya Busoga Radio Bingo zannya mbagaye miliyoni 5 ngenda zigaba wano leero nyiga 281 6 nyiga 281 6 ozannye Busoga Radio Bingo tandika okuzannya Busoga Radio Bingo ngonyiga 281 6 nkugambye ngenda gaba miliyoni 5 nyiga 281 6 zannya okyuse obulamu oyinza ofuna 10 oyinza ofuna 2 oyinza ofuna miliyoni oyinza ofuna miliyoni 2 oyinza ofuna 3 oyinza ofuna emitwalo 7 zannya kati nyiga 281 6 kati ngenda kukwata ku bantu bammwe ngenda kukwata mu bantu bammwe wano musooke mumbuulire mulamwaki ogusinza okukwata mubabi guno ogusembyeyo omukazi atuwadde musajja asoose n'agaana okukwata neyeyogeza n'abivaako neetiwaka nebiva ate oli bamublooking omulala yambuuziza gwe niwaani ebiwedde asoose muguwulidde bwe guwedde tugenze okumaliriza ng'era omusajja bamugobye kaakati mugenda kuteesa nsoose naani agiriko nsoose nono wangisebo gwe nkutte
wanyi wekitiibwa
yenze omukunja owekyaggwe lubo wa kyemba atagenda takoga eva challenge baneva ikoli baba
nabeera lukwaga na fredi ali ukyamatalouka muganda
muganda ngu oli otya
abantu b'ekyama batumbudde ekizindaalo wanene yeguwa ekaali mu nyumba z'abantu laibale z'abantu yegwali ku muganda wange
mujebali
tuli bulungi eruwuka eno lidi abantu beriwuuka bakwenda ino
mulamu aki ogusinza okugema ku baba
omulamu ogusinze guno ogw'okuboola ati muna nakutyawa jjo yinde mu ene maama
kwegamba
omukyalo oyo ayogeddemu obubi
ayogeire bubi
kulangiranga muzadde
ayogeire bubi mwana
kiba kibi nnyo okumuyisa mulavu yammwe
ngitegeera
naye nga kwegamba basaadda twenda omuganda wange aleete kukwegayirira mukazi ate kati olina nengamba mbu akwagala obeera omulaba
atakwagala oba omulaba
atakwagala oba omulaba muganda
wangekiriza
muganda wange mpisewoko kano
kaiseewo
bana leero abawagizi baffe nomaniyo mbawadde ofu abagenda okusooka mu kibanda kyange
ekibanda kiriwa yogera bulungi ekito papa kyeno redio yammwe
muganda wange
kiriwa
kiri wano
kyanvumaluwuuka
abawagizi basu nibamanyi leero wansi manyi kandanda lwaleero leero muganda wange
ekibanda kyo bakiddi bulungi
bakiddi kasokusoloodi wano mabega wakabasingo dije nekakabasingo wakabe kyamana asenga okiko muganda wange
obawadde ofa yaki
mbawadde ofa abamanyi aseno nusu bitaano abasooka okuyingira abantu 10 mbawadde ofa leero
nusu bitaano
lyasookamu omupiira naye ogutandika wegutya omanya bibeerera bitabuse naye kagutya kutandika nusu bitaano lyayingizwa mulyangosagala ompe mutwala ate
kaliyako
bitaano jangunga ofunye chenji
beera bulungi
nti mwagala
iredio yammwe Busoga wano omwoyo gwa Busoga program the Sunday Bullet mukalu agiriko ali ku layini omulala alo gye bali ku nnyabo oli Musoga
ndi Musoga
gye bali ku maama bijja bitya
bijja bulungi amayina gange ninze leya nsinziire eno kirimwa
Kirimwa niwe leya Kirimwa
mwebale kutuweereza ino otuleetera emiramu emirungi webale kutuleetera miramu egyo abantu bafuna ekyokwega abantu bafuna ekyokwega
bafuna
aye omusaadda oyo nzeemu amagezi gano
musaadda kyali wasoosewo okubiri
Oyo wokubiri. Muwe namba eno akubire kumusa adono seka Ibrahim Buwemba. Idamu kola kubulungi ino ino ino.
Ona alombedwa owe wanu mwairombiri. Nei Buwemba nga inaba kubiwa masimu banji. Muliba wagizive muliki.
Mbe nze yankola kunaterera muna ebizibu byange byali bingi.
Oba mbera kumukutunga mulinze bulinzi kuba. Buli sande seka Ibrahim Buwemba. Buli sande seka Ibrahim Buwemba.
Mbe omusaade yakoze ku bantu bangi muna atuterezeza
iyo. Bantu banazimba ne miti. Owai ka ogambi ogenda kumpa ku namba kale jimpe 07 meka.
070 ndala.
Jaba kuba ko 07 zile mu.
Asatu na mwenda.
Satu mwenda iyo njimanyi.
Chenda.
Chinda.
Mkaga na mwenda.
Zero msambu zile emu.
Zero msambu zile ondala.
Asatu
na mwenda.
Mwenda.
Chinda mkaga na mwenda. Oyo msa daida kwa ida mkola kuburu njino. Nze nze muna na inebi zibu vii njinze.
Kari. Eri zero mika.
Ida mkola kwa ida mtereza.
Zero msambu zile emu. Kanji wandi ikiwa.
Zero msambu zile ondala.
Aha.
Asatu na mwenda.
Aha.
Chinda.
Aha.
Mkaga na mwenda. Omusaado ya idamu tereza. Ako ulamuli kuchizibu shona. Idamu soma. Idamu lombele duwa idamu tereza. Kwa hivyo na inevi zibu vinji.
Kari webali nyo. Webali nyo mkwani. Osigadenga gwani.
Ninze leya msinzi leno chirimwa.
Ai leyo zile lina liyakubiri. Liyakubiri. Leya.
Na ninze.
Hei niwe liyokubiri gwani.
Ninza leya.
Be.
Ogera maina kubanga we nayo gera maina muna abantu tibangu.
Kali bila bulungi. Leya. Aliko mulala.
Kulwa.
Mukuru.
We balokuweza mpano gwangi.
Amaina go ni wani iwe.
Mukwano go akwende no musomesa Igole Philip Kaliro.
Omwana we kawe Kaliro Igole Philip.
Yes, mukwano gwange ngo olikuchiteka ku mwandu mukwano wange.
We bali kuuliriza baba.
Abantu abe Kaliro bali kuuliriza bulungi ino era bakwenda ino.
Bali kuchenda ka umuze mukaga.
Ni kwa omuna mukuru rwa.
Busoga one.
Amazi magene omukwano gwa lero omuntu oba aba yenda kubona ekikuva amaya amazi magene lavu entufu yona yabu lazifu. Omuntu aja ya laga mba kwenda ino aye ngata aliku yendeza mwende nga iyo
mungu. Yefura ati ya kwenda aye muna.
Ngeri yali kubala. Noro yicho vana angelavu ya lelo katonda atu ya mbevu ya mbae nga tulibubi.
Uwe bali nyumu kwa nungu angijue flip.
Kali kwenda ino mkwa nungu.
Nangi. Mukuru!
Mukuru.
Uli utia. Ama ina guni wani?
Ama ina ganga ni nze Mwiru ala manzani gandhi wa buniko.
Mwiru ala manzani guli bunigo?
Buniko luka disi.
Ndidi yo.
Awanda becha mama baba tukwenda ino.
Mwana wachi kukugemiye ku baba.
Omula mwongo kutose. Omula loyo salifoyo. Mazima geni yebisita buvi. Era abaka zibaida kuna ine vizibu. Iwo munga mata kwa extended mema ya wale kwa koti wali mwavu.
Halo?
Aye ngano wabaila kwa angesele nga tema nanga mwavu. Hala abacha ala vene baby sebulu unji.
Bedeko.
Ato yu umami yena. Ageze kwenye kuhiza. Lubo angovu uli ya
abandonya. Halo? Halo?
Kandu kwa higa ile. Nteni bachi nkola kuhirejo. Elwabi nkola kuhirejo.
Ayi wa higa.
I am not going to be able to do it.
Muzanya akazanyo kabu sugan radio bingo. Chuma chiri kumbi kutandika wano. Sugati joko mokuzanya amangu. Mbagame milioni wano ziri tano. Ngeenda gaba sente. Chuma chigena kuba wano. Wechi wadegwe mpa. Wechi wadegwe msume nama. Tukubechi intu. Pako levu. Nyigasita. biri munana emu sita mukaga hash nyiga sita biri munana emu sita mukaga hash njaa ulimaliza programu enu nga mfunye mawa mfunye kusente abagaga abagaga wade kubude bunu nyiga sita biri munana emu sita mukaga hash
katuku umuzemu tovao
Maulira gasanusu kuva mu MTN yogera ero yogere kubei dondolo gulabano yesingayo okuva ku agent wa MTN akuri okumbi obanigabwa star ndala not not star ibirindala hash
okufure dakika 8 ndokuogerera ko MBZ 5
nokuwereza obaka butangula ambirira kunusuru kumiru wonka okumalesa wabinaina nambirira MTN awala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oino bijira MTN runga mizwa naba Uganda Communications Commission
bakagwa tuogere kukuivutiriri mukagwa ii muchiulire bulungi Reco Cubes ku string ali wano okugonza mu mfumba yo nokuongera mu obuwomi Reco Cubes obuwomo bulungi void butibuterebwa walala mukasaketi kalala sikabwa busike oyuze omemento le Reco Cube kalala kukalala akalungibwa bulungi tiwakali kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mburunji. Kare na akasiru kute ivuti mwifumbiro lio. Funa Reco Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo neri kuli okumpi. Uwomese mere yo bulikisera. Reco Cubes ku string. Echirunge cha bulikisera.
Mwana mkuru, owa Holy Cross Parish Bugembe, Reverend Father Francis Mukasa, ayota abantu wa Katonda mwena mwena, muluku ngano oru wa mwaka, oru tumibwa, 2025 conference, oru jokuba, Holy Cross Parish Bugembe, okuva ngabi na musanfu, paka angasafu na lulala, omwezi guno guomu nana, kumula mwogu koba, njababe siga musengwa, balizibwa muamani, echiri muisaya, ensule yana, akaniri akama kumia safu nendala, kala abantu wa Katonda, mwena mwena mwanirizibwa, erango musomesi wa mkuru, ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese. Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese. Omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria. N'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva ebukalango. Mwide twege, ebikulu ebya Katonda. Mukama abawo omukisa.
Omwoyo, the Sunday Bullet. Kuchendaka umuza mukaga, Busoga One.
There was a time we thought our dreams over, when you and I had surely reached the end.
Soga.
Flashing fever from your eyes. Fortune Gold akulibwa Bidco Uganda Limited mubipime byenjawulo ekitundu kya lita emu esatu n'obudomolo obwetaano Fortune Gold butto mulongoofu talina bulabe bunnaku bulamu ngagibwamu nsigo z'ebirime Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba butto asabikiddwa obujja mu ngeri y'ezaabu Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka womesa by'ofumba leero weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket Fortune Gold omi bwa Uganda
Dennis, oli kula wakuguka mangu ino. Chiche chikukuma ango oja waigulu. Awazira akulemesa.
Okubita mu mubulamu tichida na mukisa. Mfuire yo ino. Okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumakuma okufuna ekirungi. Okuva mwe byebine toroire. Nkosa White Star Magic. Okukumengo edange. Nga dhipiria piria. Nuku unakalosa. Chinamba okulembera abandi bona bona. Nengeri jensobo ile. Okusigala waigulu uomu zanu guno.
Wow. Echo chitufu, aba kulembeze, bayayani rubu wanguzi.
Funobu wanguzi, ngoko sa White Star Magic, asinga mu Uganda. Usigale kungulu. White Star Magic, tasagisa buchafu. White Star Magic, all day fresh clean. The number one detergent in Uganda.
Mauli lagasano so kufamu MTN. Yogera, ero yogere, kubei dondolo. Gulabando yesingayo, okufamu agent wa MTN. Akuli okumbi, obani gabwa, star, ndala, not not star, iwini ndala hash.
Okufure dachika chinane, ndo kuogere na kwa, MBZ tano.
Na ukuwelezo uwa kabutano, ula ambilida, kunusulu kumilu wonka, ukumalesa wabina ina, na ambilida. MTN awala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oino bijira MTN runga miziwa naba Uganda Communications Commission
Omoyo the Sunday Bullet kuchendaka umuza mukaga Busoga 1 Omoyo gwa Busoga
Omoyo the Sunday Bullet kati story zino zunanzi kola na echi numa kubanga temugenzi na senti So njagala munyige star 28 emu star mukaga hash njagala munyige star 28 emu star mukaga hash tuzanya kazanyo kana kabusugan radio bingo nyiga star 28 emu star mukaga hash tulabe sente zino watugira nazo milioni 5 zili wano muchiwise kubulamu na galbo atugambye ntugira kuchusa kulamu hichi ndichitambule Echo nchi gwe. Bane mbala msiza konyo mwena abalaba TV ya mwanyi naze Mama TV. Eri kubibiri ana musatu ana mwanaana. Bibiri ana musatu oba. Abalaba kustata imuzuwali. TV ya kutaka ti ya Mama TV. Ah, mugulezi decoder za Star Times mulabe Mama TV. Ah. Owange nyaba ali kula yini? Dachika ziri meka mwenda. Ngabwe tuzanya busuga radio bingo ku 12 zoka. Star 28 emu Star Mukagash. Star 28 emu Star Mukagash. Nyaba ali kula yini?
Andisebo.
Uli otya mukwano.
Yondisebo.
Jebali.
Ali sebo na jebali ko sebo.
Ngo yogeranga taina manyi.
Na enze gola banine na ku etagambika.
Na ku ekuluma.
Na ku numa.
Storage wampa dentufu.
Storage na ku dentufu.
Kakati mukwano.
Andisebo.
Omwana aliatia.
Muna omwana tatele ilanga. Mwana uvrade vichia alemete
mu. Mkanyi. Msajia tumulaba.
Msajia tumulaba.
Mwana mwana wampadi story banaki. Kati oyagala kutegeera kiche nyini nyini. Kumanyova ino mkazi omulala kubachi.
Njagala kukaka soba ino mkazi omulala. Kuba ya ntula mnyumba. Nandiro dia manje mezi nyingi. Sina mere choko mwana mwade wa limoni ya
omwana limoni ya muluma
choko mwana mto sina wadene chikumi
tuena chikumi kakati mama
yes sebo
wagambi ya kublockinga
ya mblockinga ku WhatsApp ku imo buli wa muona
waise ubanga chivu changa kublockinga
miezi ebidi
Omwana miaka omwana wa ine miezi ebiri.
Omwana ine miezi ena. Choka nyumba ba manja sente nsirivu.
Omwana ine miezi ena.
Yes sebo.
Nyumba ya chipangisa bakubanja.
Ba manja.
Banangi ulio bulumi obwo.
Na kumusaji batu choke nyumba ya mitwalo 12 buli mwezi. Ndi mitwalo nga jijo nsambu.
Uli mitwalo nsambu.
Ye, katisima je nalaga kuba kati nandi road ya gamba kumfulunya mnyumba.
Uwa nawe mpisa zo sinunji. Ngo msaji ya muisa anga bubi.
Muna enzo sina mpisa ni. Ndi kuba msaji ya nagendo laba angata ndiko chuka mpola mpola.
Mambi.
Nemubuza imunange tutukula tuteke. Nga tasya mpuliriza.
Tasya kuuliriza.
Lumu na mugamba nako yali ankubye munnange. Nga msaja ya fuke nsole waka.
Omusajja nanuba nakulekera ennyumba ejo pangisa. Jimpangisa.
Yee.
Kati omuina mu omwana omu yekka iko iwe miezi ena.
Muina mu omwana omu yekka yekka wati.
So kati oyagadde okumanya mukazi kigwa ayagala amutawaanya. Si bwe kiri.
Yes.
Kale, sigala ku line. Nze bali bana abawuliriza. Mumujinga wani. Mutegeere omusajja wani amusumbu. Owo mukazi wani amusumbu. Wacho nacho kigwe. Eno ye program. Program ebi yekola. Nani amusumbu. Kyo nacho nga kigwe. Olisogo olumanyi. Mama, oli musoga oli muganda?
Ndi mukazi muganda.
Oli muganda?
Yes.
Kali sigara kula inigwe. Amagi. Tebi gambo vye kugambo viusa maso tiu. Simani baby tochimandi ndi kuchoto. Mama. Kulaba mubifana nyurusi mubirotu. Noto nawe ngatuli muliatu. Mama, bwenku gamba nku gambe nkira. Bwebutu kenkira tengu gambe nkirira. Chira likofu nye mwenkinira. Ana imba, kayimba. Simanyi kuyimba, netu natambuli dao. Original template. Luwa chimba nzenjina. Kaza nkwasi zenu na kuyo. Chovula ne imbia. tinabajiri denze, nabajiri de mama. Abasa jabagali mesigane ndula. Nlene. Maka. Maka. Sebu. Alo Maka.
Yes, Sebu.
Jebaliko Sebu.
Kale Sebu.
Bigena bitya mukama wange.
Ate jina tabumpoze wa mwe.
E ya kusima gamba chimaka.
Ya nsima muna ya nita.
Kakati maka.
Hmm.
Waliwa mchala ampade namba yo.
Hmm.
Nangamba maka mkubile kumwagala, mroza, kubulika sira. Wanji. Ofude.
Zidemu.
Maka.
Wanseo.
Uri utia.
Zidemu mukama wanga.
Nzeru bo wa chimba wanukubuso gawa the Sunday bullet yomoyo. Bandit dewa ni namba yu maka. Muli mutia maka.
Yetuliba lunji.
Ebintu mulia.
Ntu mganda angerete vijali kakuhanga.
Enafi watulia kubusoga one kutambulida. Mwe kwa busoga.
Mwe walo kuweleza.
Yes, sebo. Kakati maka.
Yes, sebo.
Umchalo na ngambi. Ayakalo mweleze ya kayimba. Oyogene rinyali.
Ah.
Ofude.
Kayimba ho. Ikinye kuwana emu nae, bintu ya vana hama.
Ewa wakazi?
Ewa wakazi lero muganda wa.
Sibi yangu.
Ichabi ete kako.
Katuko zetutia, kumanka tali kula hini.
Kula hini nebu ya vera ko. Mbira jebampi siza muganda wa.
Sinu unji.
Inge ya vieso nywa, wakati mputufu. Ina neguensuvira.
Toina mkazi ina.
Ina neguensuvira. Lewe njogele akati. Limu mkoko zange.
Ulimu mkoko.
Limu mkoko. Ya yagala na
kwa. Kali. Engeli joli mkoko yugela kuna umchalo. Owange nyabu.
Azisabu.
Ono ya gambe. Agami iti ya wakazi ya besu nyugwa. Yugela kuna imak.
Hello. Tata baba, nangu wa muna nje, niu baba kibanja, wansura wa mwana mwade, toti papu,
Mambi.
Toti nagirira, simu toku wata, wanteka mbura kalisi.
Mambi.
Sima ina chakola, nenda nina kola cheke, kumiza kukotikola.
Emani. Nagamba wendia teveza. Ya kuda. Ewa na date mkuni ya mkwevi.
Mendo, genda
kwa. Mbala kwa.
Na kukwala
kwa. Nde na kugamba wagano kuhulida.
Mwevi.
Kati nze sinza kuda ate mwevi. Sinza kukona abona sente zi mbonye. Kati na awo mbonye kwa.
Mendo, mkwevi.
Kati abana nja. Mbobo mpa abana bange. Nja kujansima abana bange. Muganda yoruwa uchihulida.
Nga gambi, angambi akuina mu mwana mu wa miezi ina.
Omwana kitufu amuina. Naeze mbera za antademu tufu. Za mukazi